SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha maarsana ay tahay 2026 sannadka 2025. Halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanayso stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacaguna waa xasan jaamac. idaacaddana waxyaalaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda federaalka oo soo bandhigtay miisaaniyaddii sannadkan iyo isbahaysiga oo sheegay inay afti u qaadi doonaan dhalashada in laga qaadi karo ciddii dembi weyn lagu helo. warbixino kale iyo kuwaasi aad maqli doontaan marka horese. wararka maanta waxaa ugu waaweyn, dowladda federaalka oo 8.4 bilyan ku bixinaysa midikeerka, madaxweynaha Turkiye Recep Tayyip Erdogan waxa uu u sheegay ama ka dalbaday guddoomiyaha xisbiga CHP ee mucaaradka in markaasi lagala xisaabtami doono mudaharaadada ballaaran ee dalkaasi ka socday toddobaadka u dambeeyey. wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. dowladda Australia ayaa mar kale xaqiijisay sida ay uga go'an tahay inay xoojiso midikeerka markii ay soo bandhigtay inay 8.4 bilyan oo dollar uga qoondaysay miisaaniyaddii federaalka ee lasoo bandhigay. inta badan maalgelintan ayaa lagu ballaarinayaa ayaa la yidhi dadka xaqa u leh inay dhakhaatiirta xaafadooda ku arkaan iyagoo wax lacag aan jeebkooda ka bixin, waxaas oo la yiraahdo bulk billing-ka, iyadoo inta badan lagu maalgelinayo barnaamij dhakhaatiirtaas iyo xarumaha caafimaadka ku dhiirigelinaya inay bukaanadaasi ku arkaan iyagoo aan lacag ka qaadayn, taa beddelkeedana midikeerku uu wada bixinayo. Dottoressa Ramya Raman oo ah ku-xigeenada ururada dhakhaatiirta Australia ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso qorshahan, laakiin waxay su-aal ka qabtaa in dowladdu ay filayso in 90% bukaanku ay dhakhaatiirta ku arkaan iyagoo wax lacag aan laga qaadin, ee taa beddelkeeda nidaamka midikeerku uu wada bixinayo.
We are calling on the government to consider longer consultations. We need to see patient Medicare rebates to be...
waxaan dowladda ugu baaqaynaa, bay tiri, inay ka fakarto in bukaanka dhakhaatiirta waqtiga dheer arkaan ama dhakhtarka ay waqti dheeraada la joogaan. waxaan u baahanahay, ayay tiri, in lacagaha midikeerka ay ku bixiyaan bukaanadaasi la kordhiyo. marka waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay kordhiso lacagaha ay ku bixiso bukaanka waqtiga dheeraadka ah, dhakhaatiirta la jooga, kuwa ugu taga xanuunada dhimirka iyo kuwa qaba xanuunada kale ama kuwa maskaxda, ayay tiri dhakhtaradaasi. dhanka mucaaradkana, afhayeenka khasnadda u qaabilsan mucaaradka Angus Taylor ayaa sheegay in isbahaysigu aysan taageeri doonin canshuuraha dowladdu ay dhimayso, iyadoo mucaaradku ay ku tilmaameen markaasi laaluush habeen doorasho, taasina aysan wax badan ka qabanayn ayay dhaheen heerka nololeed ee hoos u dhacaya ee dalkan Australia. Mr Taylor ayaan isagu meesha ka saarin in isbahaysiga laftigoodu ay soo bandhigi doonaan canshuur jarid iyagu ay leeyihiin, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton la filayo inuu markaasi habeenka Khamiista soo jeediyo jawaabtiisii ku aadanayd miisaaniyadda dowladdu ay soo bandhigtay. taa beddelkeedana xisbigu uu diiradda ku saari doono arrimaha maciishada iyo weliba amniga qaranka. isaga oo baarlamaanka hortiisa kula hadlaya wariyaasha ayuu Mr Taylor waxa uu sheegay in shacabka Australia hadda ay marayaan xaalad nolosha ama nolosha qaab nololeedku uu hoos u dhacay oo taariikhdan hore loo arag intii Labourku ay dalka hayeen. wuxuu intaa ku daray in miisaaniyadda dowladdu ay ku guuldaraysatay inay xoojiso dhaqaalaha dalka, sidoo kalena ay cadaadiska iyo culayska ka qaado qoysaska Australia oo nolosha la tacaalaya.
What we saw from the budget was none of that. No pathway back to the standard.
waxaas oo dhan kuma jirin, ayuu yiri, miisaaniyadda kuma jirto dariiq dib noogu soo celinaya heer nololeedkii hore, kuma jiro dariiq nagu soo celinayo dadku inay rajo yeeshaan. Runtiina waxaan aragnay, ayuu yiri Laaluush, habeenka doorashada loogu talagalay 70 senti maalintiiba oo sanad kadib la sugayo. Ma intaas buu la yimid, buu yiri Qasnajigo, intuu wax u qaban lahaa ama wax ka qaban lahaa dhibaatooyinka aysan weligood hore u arag shacabka Australia, ayuu yiri Qasnajiga ama afhayeenka Qasnajiga ee mucaaradka. Wararka dibaddana, madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee CHP la yiraahdo lagala xisaabtami doono dibadbaxyada ballaaran ee waddankaasi ka socday toddobaadkii u dambeeyey. Dibadbaxyada ayaa bilowmay toddobaad ka hor markii la xiray ninka siyaasadda isaga soo horjeedaan Mr. Erdogan, sidoo kalena ah duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, ninkaas oo sidoo kale xubinka xisbigaasi CHP, kadibna mudaharaadadaasi dalka oo dhan ayay ku fideen. Maamulayaasha Turkiga ayaa sheegay inay xireen dad ka badan 1,100 qof. Kooxaha u ololeeya xuquuqda warbaahintuna waxay sheegeen in booliisku sidoo kale uu xiray 10 saxafiyiin oo guryahooda laga soo qabtay. Khudbadda telefishinka uga jeediyay shacabka ayuu Mr. Erdogan waxa uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga CHP Özgür Özel inuu markaasi ku xadgudbayo kala dambeyntii iyo nidaamkii dalka, isagoo sheegay in markaasi ay dhinaca sharcigana lagala xisaabtami doono, sidoo kale baarlamaanku uu kala xisaabtami doono tallaabooyinkaasi ay qaadeen mucaaradku.
I have made this call several times before and today I am repeating it.
Baaqyadan dhowr goro hore ayaan soo jeediyey, buu yiri, haddana waa ku celinayaa qaska ka daaya nabadda shacabiga. Haddaan daansanina, haddii aad geesiyiin tihiin, halayni kala xisaabtama, ayuu yiri musuqmaasuqa Laaluushka, Laaluush qaadashada iyo qaladaadka kale ee aad gashaan, ayuu yiri Mr. Erdogan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu sheegay in maamulkiisu uu fiirin doono isticmaalka barta bulshada ee Signal la yiraahdo, oo ay isticmaaleen saraakiil sharsare oo ka tirsan aqalka cad. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya kadib markay soo shaac baxday in la-taliyaha amniga qaranka Mr. Trump la yiraahdo Mike Waltz uu ku daray bar ay ku wada hadlaan madaxdaasi nin suxufiya, iyagoo ka wada hadlayay qorshaha dagaalka ama duqeynta lagu qaadayo xuutiyiinta Yemen bilowgii bishan. Wasiirka gaashaandhigga ama xogeyaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Pete Hegseth, madaxweyne ku-xigeenka J.D. Vance iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sidoo kale kooxdaasi halkaas ku wada hadlaysay ku jiray. Saxufigan oo ah ninka qora ama wax ku qora joornaalka Atlantic la yiraahdo, oo ninkan magaciisu yahay Jeffrey Goldberg, ayaan isagu faahfaahin duqayntaasi markii ay socotay. Mar uu la hadlayay ama wariyaasha uu kula hadlayay aqalka cad saakay, madaxweyne Donald Trump ayaa difaacay Mr. Waltz isagoo u muuqday inuu cay ama aflagaado u geysanayo wariyahaasi ka tirsan joornaalka The Atlantic.
The attack was totally successful. It was, I guess, from what I understand, took place during and it wasn't classified information.
Weerarkaasi wuxuu ahaa, buu yiri, mid gabi ahaanba lagu guuleystay sidaan maqlay ama sidaan fahansanahayna. Macluumaadka halkaasi la dhigay ma ahayn macluumaad sira. Sidaas awgeed, ayuu yiri, waa xaqdarra ayay ahayd, waxbaanu ka baranaynaa, ayuu yiri, gardarra ayayna ahayd sida loo weeraray Michael ama Mike Waltz oo ah ninka kala taliya dhanka amniga. Waa nin fiican, ayuu yiri, ninka joornaalka wax ku soo qoray ayaa ah, ayuu yiri, nin mid qof ama qof saqajaan ah. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ruushkuna waxay ogolaadeen inay fuliyaan ama ilaaliyaan amniga maraakiibta maraysa badda Black Sea la yiraahdo haddii reer galbeedku ay cunuqabateynta ka qaadaan shirkadaha halkaasi ka dhoofiya cuntada iyo markaasi carro nafaqeeyaha ama wax fertilizerska la yiraahdo. Saraakiisha Ruushka iyo Mareykanka ayaa isku afgartay in xabad joojin dhanka badda la sameeyo kadib wadahadal dheer oo Sacuudiga ku dhex maray labadaasi dhinac, waxaana looga dan lahaa sidii lagu soo afjari lahaa colaadda ka taagan dalka Ukraine. Ukraine. Tan ayaa imanaysa kadib markii Ruushku uu diiday heshiis hore loo gaaray oo la doonayay in gabi ahaanba xabad joojin muddo 30 maalmood lagu sameeyo. Heshiiskaas ayaa waxaa taageersanaya Ukraine iyo Mareykanka toddobaadkii la soo dhaafay. Kremlinka laga xukuma Raashka ayaa sheegay inaysan faahfaahin ka bixin doonin arrimahaasi ama waxyaalaha lagu heshiiyey. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa se sheegay in uu ku tirsan yahay heshiiskaasi in Washington ama Mareykanku markaasi ay fuliyaan ama hirgeliyaan shuruudaha la isku xiray. Ciidamada Suudaan waxaa la sheegay inay qaadeen duqeyntii ugu dhimashada badnayd oo dalkaasi ka dhacda 2 sano ee halkaasi dagaaladu ay ku socdeen, iyadoo lagu beegsaday magaalooyin ku yaala galbeedka dalkaasi gaar ahaan gobolka Darfur. Koox shuruucyaqaana oo caalamiya ayaa sheegay inay 400 qof halkaasi ama weeraradaasi lagu dilay, iyagoo ku tilmaamay duqeymahaasi kuwa aan loo abayeelin oo ka dhacay suuq la yiraahdo Tora. 2 qof oo markaasi ka qayb qaatay dadkii halkaas ku dhintay aaskooda ayaa sheegay inay ka tiriyeen meydadka 207. Ciidamada dowladda ayaa la dagaalamaya kooxda la yiraahdo Rapid Support Forces oo RSF loo soo gaabiyo wixii ka dambeeyay bishii Abriil 2023, iyadoo duqeymahan hadda ay imaanayaan maalmo uun kadib markii ay la wareegtay dowladdu qasriga madaxtooyada ee magaalada Khartoum. Ciidamada RSF ayaa iyagu gabi ahaanba gacan ku haya gobolka Darfur, halkaas oo Mareykanku uu ku eedeeyay kooxdaasi inay markaasi xasuuq ka geysteen. Saadaasha hawada magaalada Melbourne berrito qayb ahaan daruur 23 digrii, Sydneyna waa roobo iyo 27 digrii, halkii Australian dollar waxaa lagu sarifayay 63 senti oo dollarka Mareykanka ah. Halka qadarka saxaysiinta aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Weli waxaan soo socdaa warbixin ka mid ah warbixinaha New Australian Explain oo ka hadlaysa lacagaha cayraha ama lacagaha kala duwan ee dowladda Australia ay dadka kala duwan siiso. Marka hore, sidaad maqlayseen, habeenkii xalay ahaa oo talaada ahay, dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa soo bandhigtay miisaaniyaddii sanadkan, iyadoo dhowaan la filayo inay dowladdu ku dhawaaqdo doorasho ay tahay in la qabto ka hor 17 bisha May. Haddaba waxyaalihii ugu muhiimsanaa ayaan warbixin ka diyaarinay. Qorshayaasha ballaaran ee shacabka maciishada looga caawinayo ayaa ahaa kuwa diiradda lagu saaray miisaaniyadda Labour-ka ka hor doorashada dhowaan dhici doonta. Canshuurta oo la yareeyo iyo dadka oo laga taageero biilasha korontada ayaa ah ballamaha ugu waaweyn ee dowladdu ku samaysay miisaaniyaddan haddii ay mandate kale hesho doorashada. Miisaaniyaddii u dambeysay ee muddo xileedka koowaad ee Jim Chalmers ma aha mid aad u weyn, laakiin waxaa ku jira waxoogaa macmacaana.
Every Australian taxpayer will get a tax cut next year and the year after.
Canshuur bixiye kasta oo Australiana waxaa laga dhimayaa canshuuraha sanadka soo socda iyo sanadka ku xiga, waana mid lagu sii darayo canshuur jaridii aanu bilownay bishii Julaay ee la soo dhaafay. Tanina waxay canshuur yareyntan gaarsiinaysaa heerkii ugu hooseeyay ee canshuuraha muddo nusqarniya. Laybarka ayaa yareynaya canshuurta laga qaado dadka ay soo gasho dakhli u dhaxaysa 18,200 dollar ilaa 45,000 oo dollar sanadkiiba. Dadkaas oo hadda laga qaado 16,000 sanadkiiba, waxaa sanadka soo socda canshuurtaasi ay noqonaysaa 15,000 sanadka xigana 14,000. Tan ayaa macnaheedu yahay in qofkii ay soo gasho lacag ka badan 45,000 dollar sanadkiiba uu sanadkiiba jeebkiisa gelayso 268 dollar oo dheeraada oo hadda canshuur looga qaado laga bilaabo 1 July, halka sanadka xiga ay qofka jeebkiisa gelayso 536 dollar. Canshuur dhimistan ayaa lagu darayaa qorshayaashii hore loogu dhawaaqay oo dadka maciishada looga caawinayay oo ay ka mid ahaayeen in la sii ballaariyo gargaarka korontada dadka looga caawinayo. in maalgelin gaaraysa 8.5 bilyan oo dollar lagu kordhiyo lacagaha la siiyo dhakhaatiirta GP-ga la yiraahdo ama dhakhaatiirta xaafadda si dad badan ay dhakhaatiirtaas u arkaan iyagoo aan lacag jeebkooda ka bixin ama waxa loo yaqaano bulk billing-ka. Waxaa sidoo kale la yareynayaa qiimaha daawooyinka ay dhakhaatiirtu qoraan oo dowladdu ku kabto nidaamka loo yaqaano Pharmaceutical Benefits Scheme ama PBS.
We've come a long way together, but there is more work to do. This budget is our plan.
Wax badan baan soo wada marnay, ayuu yiri, laakiin shaqo badan ayaa noo harsan. Miisaaniyaddan waa qorshaheennii barwaaqada jiilasha cusub dunidan oo hadda hubanti la'aan ku jirta. Waa qorshe naga caawinaya in lagula dagaalamo sicir bararka, dibna loo soo dhiso heerka nolosha dadka, laguna xoojiyo danaheenna qaran ee mustaqbalka, ayuu yiri Jim Chalmers. Dadaal kor loogu qaadayo wax soo saarka ayaa lagu mamnuucayaa sharci ka hor istaagaya shaqaaluhu inay ka tagaan shirkadda ama meesha ay ka shaqaynayaan oo ay aadaan mid la tartanta shirkaddaasi. Tan ayaana saameysa shaqaalaha intooda badan.
These are holding too many Australian workers back from going to better paid opportunities or setting up small businesses.
Shuruucdaasi waxay shaqaale badan ka hor istaagayaan inay raadsadaan shaqo ka fiicantay markaas hayaan oo ka lacag badan ama inay iyaguba furtaan ganacsi. Wax macnaha ma samaynaysa arrintaasu. Malaayiin qof ayaa lugaha laga xiray oo laga hor istaagay inay lacag dheeraada qaataan. Dhaqaalaha dalka ayaa hadda ah mid degan, ayaa la yiri. Sicir bararka ayaa la filayaa inuu hoos u dhaco oo gaaro 2.5% sanadkan, iyadoo mushaarooyinkana la filayo inay kordhaan 3%. Laakiin lacagahaas la qarash garaynayo ayaa miisaaniyadda gelinaysa meel guduudan 10 sano ee soo socda, taasoo macnaheedu yahay in qarashka dowladda ka baxaya uu ka badan yahay dakhliga soo gala, sidaasna dhaqaaluhu ku galayo waxaa loo yaqaano deficitka. Sanad miisaaniyadda dadka koowaad ayaa la filayaa in deficitkaasi uu gaaro 27 bilyan oo dollar. Dr. Charmelis ayaa soo sheegay inaysan arrintaasi dhib lahayn.
Our deficit this year has almost halved since we came to office.
Lacagahaasi hoos u dhaca miisaaniyadda ama deficitka sanadkan wuxuu kala bar ka yaryahay, ayuu yiri, sida uu ahaa markii aanu xafiiska nimid. Sanadka soo socdana 42 bilyan oo dollar ayuu deficitkaasu noqonayaa, waana ka yaryahay sidii la saadaalinayay, ayuu yiri. Khasnijiga ayaa sheegay in waqti hubanti la'aana dhaqaalaha adduunku uu ku jiro.
We've got a war in Eastern Europe. We've got a collapsing ceasefire in the Middle East.
Dagaal ayaa ka socda bariga Yurub, waxaa burburay xabad joojintii bariga dhexe. Marka waxaas oo dhan waxay abuurayaan xaalad dhaqaale oo adag oo adduunka, marka loo barbardhigana dhaqaaleheennu waa mid aad u fiican, ayuu yiri. Laakiin inkastoo hadalla waaweyn la soo jeediyey, miisaaniyaddu ma aha mid canshuuraha Trump lagu wajihi karo. 20 milyan oo dollar ayaa loo qoondeeyey in lagu xayeysiiyo badeecadaha Australia ay samayso oo lagu dhiirogelinayo in shacabka Australia ay gataan waxa dalkooda laga soo saaro. Ma jirto maalgelin cusub oo deeq dibadda ah oo la ballan qaaday, inkastoo Mareykanku uu jaray gargaarkii dibadda uu siin jiray. Taas beddelkeedii waxaa 120 milyan oo dollar oo barnaamijyada gargaarka caalamiga loo wareejinayaa gobollada Indo-Pacifica sanadka soo socda. Jim Chalmers ayaa sheegay in dowladdu ay wixii awooddeeda qabanayso. Laybarka ayaa rajaynaya in miisaaniyaddan ay ku filan tahay inay dejiso walaaca codbixiyaasha, iyadoo la filayo in doorasho lagu dhawaaqo dhowaan. Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda SBS. Waxaa noo soo socota warbixin ka hadlaysa 6 sano ayaa ka soo wareegatay markii masaajido ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand lagu dilay 51 qof oo muslimiina oo maalin jimca markaasi masaajidadooda Ilaahay ku caabudaya. Marka horese dalkan Australia, haddii aadan muwaadin ahayn oo deganaansho keliya aad leedahay oo aad dembi gasho, laguguna xukumo wax ka badan 12 bilood oo xabsiya, dowladdu xaq ayay u leedahay inay markaad soo dhameysatid xabsigaasi ku masaafuriso. Balse weligeed ma dhicin in qof muwaadina ama dhalasho dalkan haysta waddanka laga masaafuriyo. Haddaba xisbiga mucaaradka ama isbahaysiga ayaa doonaya taas inay beddelaan, iyagoo raba ama qaarkood sheegaya inay rabaan inay afti arrintaasi u qaadaan si dadkii dembi weyn dalkan Australia ka gala, haddii dhalasho kale ama dal kale dhalashadiisa ay leeyihiin, inay dalka Australia ka masaafuriyaan. Warbixin gaaban oon ka diyaarinayna waatan. hoggaamiyaha mucaaradka dowladda federaalk ee dalka Australia Peter Dutton ayaa soo bandhigay inay dhici karto inuu qabto afti dowladda awood u siinaysa inay dalka ka tarxiisho qofkii laba dhalasho haysta oo lagu helo dambi weyn. Sanadkii 2022 ayay maxkamadda sare go'aamisay in wasiiradu aysan awood u lahayn inay dhalashada ka qaadaan qof dambi lagu helay, iyadoo maxkamaddu taas ku tilmaantay mid dastuurka aan waafaqsanayn. Siyaasiyiintii ka soo horjeeday aftidii codka baarlamaanka lagu siin lahaa dadka dalka loogu yimid ayaa hadda hoggaaminaya isbeddelkan ay ku doonayaan in dastuurka lagu beddelo. Hoggaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in haddii isbahaysigu ku guuleysto doorashada soo socota ay dhici karto inay qabtaan afti dadka dembiyada waaweyn lagu helo ka xayuubinaya dhalashada dalkan Australia. Isagoo la hadlaya barnaamijka Sunrise ee Channel 7 ka baxa ayuu Mr. Dutton sheegay inuu arrintan ka fakarayo.
What we're proposing here is a discussion about whether we've got adequate laws, whether the constitution.
Hindisaha aanu soo jeedinayno waa inaan ka wada hadlayno inaan shuruuc nagu filan haysano iyo in kale in dastuurkeenu gacanta nahayo. Ugu dambeyntana waxa aan doonayno waa inaanu dalkeena iyo shacabkeena ammaankooda ilaalino. Waxay aniga ila tahay inay jiraan shacab badan oo Australiana oo ka walaacsan kororka yuhuudnacaybka dalkeenna ka jira, mana aha mid ka turjumaysa qayimka jiilal badani ay u soo dagaalamayeen, ayuu yiri. 2022 ayay ahayd markii maxkamadda sare ay xukuntay in wasiiro aysan qofka ka qaadi karin dhalashada dalka, taasuna ay ka soo horjeedo dastuurka, hawshana ay leeyihiin hay-adaha garsoorku. Hadalkan ugu dambeeyay ee Peter Dutton ayaa lagu doonayaa in xukunkaas maxkamadda sare looga wareejiyo. Laakiin saacado uun kadib, afhayeenada arrimaha sharciga u qaabilsan mucaaradka Michaela Cash ayaa u muuqatay inay biyo qabow ku daadisay hindisaha hoggaamiyaheeda. Waxay qoraal ku sheegtay in xisbigeedu uusan lahayn qorshe uu ku qabanayo afti waqtigan hadda la joogo, ayna ka fakarayaan oo keliya haddii waddo kale ama dariiq kare oo la mara la waayo. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa markiiba farta ku fiiqay oo ka faa'iideystay hadallada kala duwan ee ka soo kala baxay xubnahaasi xisbiga liberaalka ah.
Well, this is another thought bubble from Peter Dutton that hasn't made it to lunchtime.
Tani waxay ahayd, ayuu yiri, xumbo fikradeed kale oo xataa aan gaarin xilligii qadada, ayuu yiri. Saaka Peter Dutton ayaa TV-ga ka sheegay inuu afti qabanayo. Wax yar kadibna Michaela Cash ayaa TV-ga ka sheegtay inaysan jirin arrintaasi. Ma aha wax laga fiirsaday. Ma cadda halka ay ka timid fikraddanu. Peter Dutton wax kasta inuu ka hadlo ayuu rabaa marka laga reebo maciishada dadka dhibka ku haysa, ayuu yiri. Aftidii codka baarlamaanka ee 2023 ayaa waxay ku kacday $450 million. Mar la weydiiyey in Australia ay qarash ahaan awoodo afti kale iyadoo dadku ay la tacaalayaan maciishada, ayuu Dutton sheegay in lacag lagu bixiyo arrintan ay tahay mid u qalanta. Waxaan doonaynaa inaan ilaalino amniga dalkeena, taas ayaana mudnaanta koowaad siinaynaa, ayuu yiri. Waa mas-uuliyadda koowaad ee ra-iisul wasaare kasta. Haddana waxaa dalkeena jooga dad dalkeena naceb oo doonaya inay weeraro argagixiso ka sameeyaan. Doodayduna waa in qofkii aan daacad u noqon dalkeena ay fishaan inay luminayaan dhalashadooda, ayuu yiri. Hoggaamiyaha xisbiga Greenka Adam Ban ayaa sheegay in fikraddan ay caddayn u tahay in mucaaradku aysan hayn qorshe ay kor ugu qaadayaan nolosha dadka.
The election campaign has barely got underway and Peter Dutton's already started his...
Ololihii doorashadu xataa si saxa uma bilaaban, ayuu yiri. Peter Dutton wuxuu bilaabay inuu baaq gaara u jeediyo taageerayaashiisa si uu ugu qariyo xaqiiqda ah inuusan hayn wax qorshe ah oo uu nolosha dadka uga caawinayo. Wax qorshe ah uma hayo inuu wax ka qabto gurya la'aanta iyo maciishada sii kordhaysa, ayuu yiri. Xataa xerilaaliyahii hore oo ka tirsanaa xisbiga liberaalka George Brandes ayaa dhaliilay hindisahan. Maqaal lagu qoray joornaalada Nine ayuu ku sheegay in haddii fikraddan laga wada hadlayo ay tahay mid aad u xun. Dad badanna ay u arkaan inay tahay weerar lagu qaadayo madaxbannaanida maxkamadda sare. Professor Ryan Twaits oo ka tirsan kulliyadda sharciga jaamacadda Sydney ayaa sheegay in isbeddel lagu sameeyo dastuurka ay meesha ka saarayso difaaca garsoorka ee dastuurku markaasi qabo. Waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato difaaca garsoorka oo xataa ka baxsan in qofka laga qaado dhalashada. Waxay kaloo saameyn ku yeelanaysaa kala saarka awoodaha ee garsoorka iyo hay-adda fulinta, ayuu yiri. Mucaaradka ayaa sidoo kale soo jeediyay qorshayaal ballaaran oo lagu xoojinayo shuruudaha lagu xiro dadka qaadanaya dhalashada dalkan Australia, laakiin ma aysan faahfaahin arrintaasi. halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda S B S. weli waxaa noo soo socda weerarkii Soomaaliya. Marka hore, 6 sano ayaa kasoo wareegatay 15 Maarso markii weerar lagu qaaday masaajidka Al Nuur ee ku yaala magaalada Christchurch iyo xarun kale oo muslimiintu ay ku lahaayeen islaam magaaladaasi, 250 qofna lagu dilay, tiro kalena lagu dhaawacay. Warbixin gaaban ayaan ka diyaarinay markaasi arintaasi. 6 sano ayaa kasoo wareegatay markii nin dablay ah uu galay masaajidka Al Nuur ee magaalada Christchurch iyadoo lagu jiro salaada Jimcada, rasaasna uu ku furay, halkaasina uu ku dilay 11 qof, tiro kalena uu ku dhaawacay. Saameynta weerarkan argagixiso ayaa laga dareemay caalamka oo dhan. S B S ta ayaa la hadashay imaamka masaajidka Al Nuur, Gamaal Fawda, oo sheegay in bulshadiisu ay weli la tacaalayso dhaawici kasoo gaaray weerarkaasi. Bishii Maarso 15-keedii 2019 waa maalintii gashay xasuusta malaayiin muslimiinta caalamka oo dhana. Waxay ahayd maalintii ugu mugdisanayd taariikhda New Zealand. Nin dableya oo keligiisa oo koofiyadda ay ugu xiran tahay kaamerooyinka GoProga la yiraahdo, toosna ugu baahinaya baraha bulshada, ayaa gaaray masaajidka Al Nuur ee magaalada Christchurch. Halkaas waxaa ku salaamay nin la yiraahdo Xaaji Daud Nabi oo soo dhaweeyay isagoo ku yiri halow brother. Wuxuu toogtay Nabi ka hor inta uusan gudaha u gelin masaajidka. Isku dar ahaan wuxuu halkaasi ku dilay 44 qof, 7 kalena wuxuu ku dilay Linwood Islamic Center oo aan ka fogeyn masaajidka Al Nuur. Markii ugu horreysa taariikhda New Zealand, heerka khatarta argagixiso ayaa kor loo qaaday. Ra-iisul wasaaraddii markaasi talada haysay Jacinda Ardern ayaa lagu ammaanay hogaamiyanimada ay muujisay weerarkaasi kadib. Waxay ku tilmaantay weerarka falxag jir, rabsho aan hore loogu arag New Zealand, waa ayna cambaaraysay.
The strongest possible condemnation of the ideology of the people.
Sida ugu adag ee macquulka ayaan u cambaaraynaynaa fikradda ka dambaysa weerarkan, ayay tiri. Annagaadna soo doonatay, laakiin si buuxda ayaanu ku diidnay, waana ku cambaaraynaynaa, ayay tiri. Ardern ayaa diiday inay magacowdo qofka weerarka argagixisada sameeyey, waxayna ku boorisay shacabka in taa beddelkeeda ay ka hadlaan ama sheegaan magacyada dadkii lagu laayay iyo kuwii lagu dhaawacay. Qof kale oo jawaabta uu ka bixiyey weerarkaasi aad looga hadlayay wuxuu ahaa imaamkii masaajidka Al Nuur, Gamaal Fawda. Wuxuu jeedinayay khudbadii Jimcada markii weerarkaasi uu dhacay. Laakiin markii masiibadu dhacday, ayuu yiri, jawaabteennu ma ahayn cayb, ee waxay ahayd mid jacayl ku salaysan. 7 kadib weerarka ayuu khudbadiisi Jimcada ka jeediyey Hagley Park, iyadoo 10,000 qof ay halkaasi isugu yimaadeen. Fariintiisuna waxay ahayd mid cad. Qofka argagixisada ah wuxuu raadinayay inuu fikrad shaydaan ku kala qaybiyo dalkeenna, laakiin taas beddelkeeda waxaanu muujinay in New Zealand aan la kala jabi karin. Adduunkuna wuxuu arkaa inaan tusaale u noqonay jacayl iyo midnimo, ayuu yiri. Fawda wuxuu ku dhashay kuna koray dalka Masar. Wuxuu 1998 ka qalinjabiyey jaamacadda Al-Azhar oo caan ku ah barashada Islaamka, kuna taala magaalada Qaahira ee dalka Masar. 5 sano kadibna waxaa la siiyey shaqo ah inuu imaam ka noqdo dalka Mareykanka. Laakiin 2002 markii Islaam nacaybku uu aad u kordhay kadib weerarkii September 11, saraakiisha Masar ayaa go'aansaday inaysan ammaan u ahayn sheekhaasi inuu u safro dalka Mareykanka. taas beddelkeeda waxaa loo soo diray dalka New Zealand. Fora ayaa degay Palmerston North 2003 wuxuuna go'aansaday inuu isu soo dhaweeyo bulshada muslimiinta iyo bulsho weynta New Zealand. Maars 2016 wuxuu u wareegay magaalada Christchurch. Inkastoo weerarkii masaajidka ee 2019 ay runtii waqti mugdiya u ahayd, Fora wuxuu sheegay in hadafkiisu uusan isbedelin.
The pain of 15th of March.
Xanuunkii 15-kii Maars ma tegin, ayuu yiri. Sidoo kale waxaan weli dhammaan ama tegin sida ay nooga go'an tahay inaannu isu soo dhaweyno bulshada, aana u hubino in weerar noocaas oo kale uusan weligiis dambe ka dhicin dalkan. Wixii markaas ka dambeeyena, Fowra ayaa sheegay inuu si joog uga shaqaynayay wadahadal bulshada dhexmara. Wuxuu masaajidka ku soo dhaweeyey madaxda dalka iyo kuwa caalamiya oo ay ku jireen ra-iisul wasaarayaashii New Zealand Jacinda Ardern iyo Chris Hipkins, dhaxal sugaha UK Prince William, iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
We need to actually learn to accept the differences.
Runtii waxaan u baahanahay inaan barano inaan aqbalno kala duwanaanshaha oo aan runtii u dabaaldegno kala duwanaanshahaasi, aana u wada noolaano sidii dad bini'aadamnimo ku walaalo ah. Diimuhu waa inay isku keen xiraan, ayuu yiri, ee ma aha inayna kala qaybiyaan. Wuxuu sheegay in dhacdadii 15-kii Maars ay nabar weyn ku reebtay bulshadiisa oo weli la tacaalaysa dhibaatadii 6 sano kadib.
Many people now still need help.
Dad badan ayaa weli u baahan caawimaad oo weli ka soo kabsanaya weerarkaasi weynaa ee masaajidka, oo xataa dadkaas anigu aan ku jiro. Mana aha bulshada muslimiinta ee keliya, ayuu yiri, ee waa New Zealand oo dhan. Sannada badan ayayna qaadanaysaa in laga soo bogsado, ayuu yiri. Waxaana gaar ahaan dhibka ugu badan ahaa kororka weerarada Islaam iyo Yuhuud nacaybka wixii ka dambeeyey Oktoobar 7-deed 2023.
It is not going to solve our problems. We need to stand together. Many are feeling
nacayb dhibaatooyinkeenna ma xalinayaan, ayuu yiri. Waa inaannu iskaashano. Dad badan ayaa dareemaya cabsi iyo hubanti la'aan. Arrintan ma aha mid muslim ee waa mid bini'aadanimo. Waxaan ku baaqaynaa midnimo iyo wada hadal intii dadka la kala qaybin lahaa, ayuu yiri. Wuxuu qayb ka ahaa koox la talinaysay dowladda New Zealand muddo 4 sano wixii ka dambeeyey weerarkaasi, iyagoo ka hadlayay muhiimadda isdhexgalka bulshada iyo kala duwanaanshaha. Wuxuu sheegay in inkastoo wax badan ay isbedeleen, haddana weli ay jiraan shaqooyin badan oo u baahan in la qabto.
I talked about a new syllabus in schools and our schools that we need to teach peace.
Waxaanu ka hadalnay manhaj cusub oo iskuulada laga dhigo, sida loogu baahan yahay in iskuulada laga dhigo nabadda iyo kala duwanaanshaha bulshada, iyo isbedelo lagu sameeyo dhanka siyaasadda si loo hubiyo in bulshadeennu ammaan dareento, laysna qiimeeyo inta laysu dulqaadan lahaa oo keliya. Laakiin shaqadii Mr. Fowra ee masaajidka Al-Nuur ayaa hadda soo dhammaatay. Wuxuuna u guurayaa dalka Australia Ramadaantan kadib markii uu aqbalay xil cusub. Qudbadiisii u dambeysay ee masaajidka Al-Nuur uu ka jeediyey ayaa dadkii joogay waxa uu u sheegay in Al-Nuur uusan ahayn oo keliya masaajid, ee uu hadda yahay astaan u taagan nabad, adkaysi iyo midnimo. Wuxuu sheegay in inuu noqday imaam ay ahayd sharaftii ugu weyneyd noloshiisa.
New Zealand still will be in my heart. We'll continue the same message that we started in New Zealand.
New Zealand weli qalbigayga ayay ku jiri doontaa, ayuu yiri. Waxaana sii wadi doonaa farriintii aan ka bilaabay New Zealand si aan u sii wada wadno qayimka aan wadaagno oo ah mid bini'aadanimo, ayuu yiri. Waxaanu soo gaarnay kala barkii idaacaddeenni maanta. Wararkana waxaa ugu waaweynaa Australia ama dowladda Australia ayaa xaqiijisay sida ay uga go'an tahay inay xoojiso Medicare-ka iyadoo lacag gaaraysa 8.4 bilyan oo dollar uga qoondaysay miisaaniyaddii federaalka ee xalay lasoo bandhigay. Madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in gudoomiyaha xisbiga CHP ee mucaaradka markaasi lagala xisaabtami doono dibadbaxyada ballaaran ee dalkaasi hadda ka socday muddo 7 toddobaad. Weli wararkii Soomaaliya noo soo socday. Markii horese dalkan Australia haddii ay shaqalaanu kugu dhacdo, haddii aad caruur korinaysid, haddii aad markaasi howlgab noqoto ama dhibaatooyin kale kula soo gudboonaadaan, dowladdan Australia waxay leedahay nidaam cayra ama lacago lagu bixiyo. Haddaba si aad u ogaato lacagta aad xaq u leedahay, waxaa jira markaasi meel aad ku ogaan kartid. Warbixintan marka waxay ka hadlaysaa arrimaha lacagaha dowladdu ay bixiso ee kala duwan, waana qayb ka mid a barnaamijyadeeni aanu bixinay Australia Explained. dowladda Australia waxay leedahay nidaam lacago taageera lagu siiyo dadka xaqa u yeesha. Runtiina dadka intooda badan mar uu noloshooda dowladda lacag ayay ka qaateen. shuruuc aad u adag ayay ku xiran tahay dadka qaadanaya iyo inta ay la-eg tahay lacagta qofka la siinayo. qaybtan ka mid a barnaamijyadeenni Australia Explained waxaanu ku eegaynaa noocyada lacagaha ugu badan ee dadku xaq ay u yeeshaan. waxay u badan tahay in mar uu noloshaada aad xaq u yeelatay taageero lacageed oo dowladdu ku siiso. Hank Jongan waa maareeyaha guud ee Services Australia oo ah hay-adda bixisa lacagaha cayrta ee dadku xaqa u leeyihiin dalkan Australia. waana hay-ad dowladdu ay leedahay. qof kasta oo Australia degan mar uu noloshiisa uu nala soo xariiray ayuu yidhi. waxaanu ka hadlaynaa haddii aad wax baranayso, haddii aad shaqo doon tahay, haddii aad caruur korinayso, haddii aad howlgab noqotay, haddii xaalad degdega ay kula soo gudboonaato, iyo dabcan Medicare-ka. lacagahaas oo dhan annaga ayaa bixinna, ayuu yidhi. Services Australia-na waxaa hoos yimaada oo ay mas-uul ka tahay Centrelink, Medicare iyo Child Support. inta badan bixinta lacagahaas waxay maraan shuruudo adadag oo qofka uu maro, sida inuu dalka degan yahay. kaysaska intooda badanna qofku waa inuu ama muwaadin yahay ama degganaansho joogta dalka ku leeyahay. marka la go'aaminayo inaad xaq u leedahay, waxaa la fiiriyaa dakhliga ku soo gala, hantida aad leedahay, iyo lacagaha akoonkaaga markaasi ku jira. si lagaaga caawiyo inaad ogaato lacagaha badan oo kala duwan, Service Australia waxay leedahay macluumaad si sahlan loo kala saari karo. Mr. Jongan ayaa sheegay inaad ogaato nooca lacagta aad xaqa u leedahay ay aad u sahlan tahay, xataa haddii aadan hubin waxa aad raadinayso.
We've structured it around what we call life events.
waxaan u kala habaynay qaab aan ku magacownay dhacdooyinka nolosha ama life events. waxaa jira lix dhacdooyin nolosha oo kale ah: korinta caruurta, sida qofku u nool yahay, qofka waayeelka ah, shaqo, waxbarasho, caafimaad, iyo weliba qofku inuu yahay naafo. marka haddii aad gasho kan ku khuseeya, waxaad ka helaysaa noocyada lacagta ee jirta, shuruudaha lagu xiro lacagahaasi, iyo sidoo kale inta lacagtaasi ay la-eg tahay. websiteka Services Australia oo ah servicesaustralia.gov.au wuxuu toos ku geynayaa qaybtaasi live eventiga loo bixiyey ama dhacdooyinka nolosha. aynu ka dhagaysanna Mr. Jongan oo faahfaahinaya noocyada lacagaha ugu badan ee Centrelink ugu bixiyo, oo uu ku bilaabayo midda loo yaqaano job seeker ama lacagta shaqo doonka. waxaa dhici karta inaad si dhaba shaqo u raadinayso laakiin aad la'dahay ama shaqo weydo, markaas waxaad xaq u yeelanaysaa lacagta job seeker.
Job seeker payment is basically the financial help you'll get if your age between 22.
job seeker payment waa gargaar lacageed oo lagu siinayo haddii da'daadu u dhaxayso 22 sano ilaa da'da howlgabka lagu noqdo oo 67 sano ah oo aad shaqo doon tahay. si kale haddaan u dhigo, haddii shaqo la'aani kugu dhacdo oo aad shaqo doon tahay, markaas lacagtaas ayaa atan kugu habboon. sidoo kale lacagtaas ayaa kugu habboon haddii dhaawac ku soo gaaray ama aad xanuunsan tahay waqti gaaban ama ku meel gaara oo aadan sidaas awgeed shaqayn karin ama aadan wax baran karin. inta lacagtaasu ay tahay waxay ku xiran tahay inaad keligaa nooshahay ama qof kale la degan tahay ama la nooshahay oo saaxiiba ama qof aad isqabtaan, iyo inaad caruur leedahay iyo in kale. youth allowance ayaa sidoo kale ah lacag ay qaadan karaan dadka 24 sano jira ama ka yar, oo waqti buuxa wax barta ama ku jira tababar xirfadeed ama wax apprenticeshipka la yiraahdo, ama qofka 22 sano jira oo shaqo raadiska ah oo study ayaa lacag kale oo la siiyo ardada si buuxda wax u barata oo da'doodu 25 sano jirtahay ama ka weyn tahay. Waxaa dhici karta inaad qoys tahay ama dakhli yar ku soo galo, waxaad xaq u yeelan kartaa gargaarka dowladda ee la yiraahdo Family Tax Benefit. Mr. Jungen ayaa sharaxaya.
Family tax benefit is really a range of payments that are provided to families.
Family tax benefit runti waa lacago kala duwan oo la siiyo qoysaska oo looga caawiyo korinta caruurta. Inta ay la'eg tahay lacagtaasi waxay ku xiran tahay daruufta hadba qoyskaaga. Lacagta lamaanuhu inta ay la'eg tahay waxaa saameeya dakhli kale inuu ku soo galayo in kale tirada caruurta aad leedihiin iyo da'da caruurtaba. Dowladda ayaa gargaarta dadka heerarka kala duwan ee noloshooda. Age pension waxaa loogu talagalay dadka gaaray da'da howlgabka ee Australia oo hadda ah 67 sano.